papa. Cause I'm not too smart, but I can lift everything, yeah. Myself and I. No.
I praise music, baby.
I need 1 minute. This time I'm in it, yeah, I'm on it. Google killer sentence, stress, nice dreams, don't desire to success. That's wrong with him, cause I think I don't mind the rest. Wake up, see the kind of life that I'm living. Make up, think a Gucci Louis, what's the meaning? Break up, wanna sip a leg, kiss a shilling. Me and fade up, and for God's sake, I'll be chilling. Look on your now, and I saw Philly to conjure. Na figure me out, let them to together, sir. She does not know how, now my seller took a dollar. Leo one, I look out, see no value, can be there, Chin in a car with no idea, nah. Kilisha duma, box of wasi delia. Dama nele tengo, bada tuyo kuzaliwa. Sina nyama chenga chenga, sina jero, sina mia. Mistari na kuji, na kate na kuwa low. Natuwa sedaka, zabate na kangaroo. Nachepa marapa, buguru, ntu karia kou. Nafsi nasema tapata, nyingine sipati ngo. Flashlight, miti kasi mesha boma, auni kabe midnight, huh? Had a talk, chakula cha myself and I. Na kilaga mpaka kili, nasemaga baba bye. Nimechoka mwela kilu, kwali nimechoka mai. Sina nguvu za jasiri, still I never wanna cry. One track on con, doto zali nacha. Kila niki walk hard, na vuja pakacha. Umaskini ushanizaa, na ushanipakata. Sina nyimbo za furaha, uzuni kwangu pacha. Kwa mwendo pole pole, sifiki na kuwa slow. Na pigwa vidole vya macho mpaka vero. Still the pain, we be running deep inside to my soul. Nina hustle mpaka morning, wanna need to chemical. Maisha kadaliki, we bang with the nature. Kila siku ni mekiki like woo. Maisha ni muziki, la cheza kwa step. Ganda fresh juu ya biti like woo. Maisha ni visiki, unavigonga leo. Kesho pata yoridhiki na ukizoom, zoom. Maisha ya shikiki, tunacheza tic tac tac. Kaa kwenye kiki like woo. Tunakaa kwenye kiki.
Music, baby.
You stupid on the beats.